love yourself. La 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 la, love you, love you, love yourself. If you love, you love, you love yourself. La 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 la.
If you love, you love, you love yourself.